Silingana mechikundi chinani pita. Jamai simfanika kupisa.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
Kutoka pemu na nisia vinto vina chinja. Musukulu wanu apa anatisia. Niese sakuziwa pene nina sokoneza. Vinasia kuwama vintu zivisekesa. Wabululu wanu vintu wananipoka. Masiku yonse misozi yango choka. Nienda nikula na mapresa ya kula. Na weni nkala na wati Rocky wakula. Unkala na mai ni mai wapadela. But cities indikila soya paka masovela. Appreciate what you have cause nothing lasts forever. Hii ni fact oloka pena favor. Dear mama, I miss your love, but I give thanks to the man above. I pretend to be happy to forget the loss, but depends upon TMA, I miss you a lot.
Kala na mai ni mwai wa padela. Chikondi jamai, ichintu china. There's nobody who can replace your love. Ndawa kukamba jazona, I miss your love. There's nobody who can replace your love. Ndawa kukamba chazona, I miss your love.
Zinengana mechikondi chinani pita. Jamai simfanika kupisa. Mom died before I made her proud. She was a queen, I never gave her a crown. Appreciate your mother's pene wakari moyo nda. Sunga ziwe vinga chiteke mailo. Chikondi jamai na ine ni machifuna. So please na papa daosa isa notafula. Lemekeza makolo pe wakari kupe. Masakuna mezatana cause the devil is a liar. In every way God sees us through. Be patient yembekeza ni breakthrough. Dawa nikadwala mbuye muma nichiriza. Mauyanu yama nilimbikisa. I'm trying to bury the past kutini wale vina. Cause kwene nichoka ndine bread winner.
Nkala na mai ni mwai wapadela. Chikondi jamai ichintu china. There's nobody who can replace your love. Ndawa kukamba jazona, I miss your love. Nkala na mai ni mwai wapadela. Chikondi jamai ichintu china. There's nobody who can replace your love. Ndawa kukamba chazona, I miss your love.
Wana wa masie monga ni wako. You gotta treat and bait monga cheni wako. Ndaba sunga ziwe vinga chitike mailo. Uyo we usula anga chitike mailo. Stoi ponkala mana wa masie. But nikula konzuza mana wa masie. God has a purpose for every soul. You gotta do what is right before you lose your soul.
Exclusive to Zayd Hype Mag.